Yam de joy witareke mintaji sapo e joy odon ketini sigilaji studio kalangu kibaruji mone fulfilde komin Omar Hamad Janga ton nani ko e kibaruji hembe hawrinde lede duniyaru wombe do inde lede yannange de sahel no tawa jahangal der lede mede Niger kampani Aerova wurtini dereddo filla buytugol gollobe tawabe der kampaniji basoji arzuko der leydi mede Niger yawtere mede pindidon hande haltana nado filla ndiele toba lati e dubini no toba famayo Niger mede mawo kolati no wodi kulle ko nawtorte ko tawe dum woni buyti rafike jona nyamdu leydi mede dum de woni ko kantirde kibaroji mene fulful kare jamirti amo himbe hawrinde leede duniyaru wombe do inde leede yannage de Afrika yade de hirnage de Sahel no tawa e jangal illudidi lewru October dubujinaaji didi e sappe e jeddi witindudu der leede meden Niger don du batte jangal gal kan woni e wadude golleji kistinol nimbe ko nolu e wadude jonde jam e potar der de leede ngal jahangal du latingal do enda hawri nimbe politique yade dum woni gollobe do enda der sarusiji gomnamti ko latido enda fedde CNDP e fedde hawjinde cubaki leddi Niger wi ente de seni nimbe mon tawalem hande subako ni nimbe jinganobe bibbe leddi hawtade do enda e pelle latide ndurwantana do enda do fil hakkeji nimbe adama be njey kawro do enda eder no kure tawande do enda der sudu wi etendu pinid Mbieni sapo yaade sapo etati lewru October no wadon hawrinde le nyame nde hawrinde du no hawrinde jettata berende ardibe sarusiji e wallobe do filla kokkol habaru e noy watto ko nyawu nde wangi nimbe keba kisena dum nde hawrinde du wadode do enda nyame lata kina do lemtude noy nyawuji watte ko tawe dum woni keba nama dabare do yaade dubujina didi e sapo e jettata de leydi meden Niger do filla nyawuji latidi no ndaba nimbe Komar sabe be lungmo mangom go gallure meden nyamey acciti murtere mudunde chinuno wadde balde didi latinde hande subana hanuno do enda fudda be dunim be ci ada kinana wadde murtende wakati di woni nimbe horebe mudu enda njano kokkuno do lawol de be acciti e wadde murtere mabbe den hande subana ni bandimi bietedo alamin wachar ye yewtide e bietedo momini mosi secrétaire général mo fedde jinganobe komar sabe luma meɗe mangonani koɓe kaali dow mo
wonna etere siɓalle ministre du commerce
min jiidi e ministre kawjiɗo filla lumaku kañum e hoorejo suudu lumaku e nder leydi Niger ɗo endan ɓe mbimi min muño min accita murtere amin nde endan saabu haala ka wonana suudu saria ndennene kay ɗum dooma fa nane no saria o hantiroyto no saria o hantiri fuu min gaɗan kasen joddal e kaaldal min ndaara saɗonomaji tawaɗi hen endan hoorejo suudu lumaku hooji aadi saabu kamɓe ɓuuri sembe e nder luumo dow ton endan to wiyete soko jem ɗo o wii min gaɗan joddal min kaaldan hunde fof ko wurto wi ton endan min ndaara ko tawte saɗorma fuu heɓa min keɓana ɗum laawol ko yirnan dow ko yaawi non no sari o hokkire fuu hatta kaaldal ngal ka e waɗe so minen woodi goonga so min ngala goonga altinere on ko sari o endan waɗoyte
ele jeɗɗire wittinde nde waɗi ko horeɓe campanie ji ɗiɗi kawjiɗi filla basol arzuku nder leydi meɗen Niger Somayir e Kominaka gaɗi andinore dow filla campanie ji ɗi e wiide ɓe ƴewti ɓe mburtinan ɗerol dow ƴewtinade filla ɗum woni nimɓe maɓɓe golloɓe ɗum doni mbiyen do nimɓe keme jeenayo e sappo e jeego o golloɓe ɓe Somayir nimɓe keme jeɗɗo e noga e kamɓe woni koɓe andi tittano koɓe jata ɓe jogowo e golle maɓɓe noni ko latiɗo en dan ano horaku nimɓe keme jo no yaati jaɓɓodoɓe campanie ji ɓe goni no gollide emo latiɓe no tawa nimɓe ujunere e keme nayo e ɗiɗo ɗum do ni ngol lawol ɗo yaade duuɓi ujunayyi ɗiɗi e sappo e jeetati woni kongol darnoyte dow filla ɗum woni ɓuytugol ano koƴanol maɓɓe teddenge gongo mamman dantani subaka o noddi o woni secrétaire général kawjiɗo e fedde ano wiyetede sotramin wasugol ɗo endam arzukumo kominak nani ko wi domaju
niveau de communauté et mesure
laabi kiita cattuɗe adoyte hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeegom nder gollirde Kominak, kampani basowo jawdi uranium o, ngam sigila ittol gollooɓe waɗa. Ardiiɓe kampani o bi'i ko kampani o no tawda saɗornan ceede, nden ɓe bi'i kadi neɗɗo fuu mo hana no golloowo kampani somayir na Kominak noon waɗantaake safaare. Kaden du gollooɓe gollirɗe ɗiɗi ɗe kan en joɓata hiite e diyam fuu ɗamɓe jari. Ɗum du woni habaruuji ɗi min anndani. Pelle ɗiɗi jinnganooje gollooɓe kampaniiji ɗiɗi ɗi kawran ƴeewa no waɗe ko laabi cattuɗi ɗi cuttini.
Ɗon saabi hannde subaka o ni ɗum woni golloɓe amin ɗo enɗam ɓe tefi noddude e hoorejo a kampani Areva Niger o, amma imo tawa e hawriinde. Kawrital ni minisiriɓe gaɗangal jeegom lewru Octobre wittindu du haali dow moƴƴintiggol laabi sariya koƴƴanoɗi illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e nayi dow ɗatol capanɗe joyaɓol ko laati ɗenda junngo deka kena dow muɗum illu noga e ɗiɗi lewru juye duuɓi ujunaji ɗiɗi e nayi dow filla ɗum woni ano laabi sariya moƴƴintiggol muɗum nder leydi meɗen Niger. Ɗum do ni ngol holli ko laati ɗenda nder région fuu no handi e suudu sariya mawɗum mawndu yeru no laabi politique e laabi sarusiji kolliri. Amma ni to fedde jinganoɓe ɗen dan sirbotoɓe ɗin woni ko mbiten samani noon ni ɓe kolli ko ngol lawol waɗanaɓe. Secrétaire général maɓɓe mbiyeteɗo Ayuba Hassan bandi min tarnan Fourday Ahmed yewtidi e mum nani ko o haalji.
La carte judiciaire va être revue. Donc
sigila cingol cuuɗi kiite leydi meɗen no ƴewtinte moƴƴine. Misali cuuɗi kiite mawɗi joɗɗinoyte nder kuɓeeje leydi meɗen mawɗe fuu. Cuuɗi kiite pamari andanoɗi ɗindu no ɓeydante sembe. Communeji ɗi gala cuuɗi kiite kam en du no cinganoyte cuuɗi kiite ko e mu'en. Minen sarɗoɓe min ɗuuɗa noon fuu. Min fuu min gaɗa kemenayo. Denne deni wi'ama wakkati munda cuuɗi ɗi joɗɗine ɗum hoyata. Ngam mi he'ay fuu to gomnati tokkata heɓowa ko humna ko jaccata ɗum. Faa golle ɗen pu ɓe kabbitake sanne habbitare du waɗata ɗum. Ngam fa hannden no woodi cuuɗi kiite kawjiiɗi filla gollooɓe bi'aaɗi singaama ɗi fa hannden puɗɗe golle mu'en. Min e giiɗe am mi jaɓay wi'e laawol laamu leydi woygu adaangol hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nayi wi'e no hiɗi moƴƴineede.
La loi donc 2450 la adhésion suffisante.
Komo komini doginkira dogonkira no tawa nder soɓɓirde département mo Doganduci hikka ɓe keɓi saɗorndam sanne far ndungu maɓɓe. Ɗum ko saabi ni mbi'en hikka ɗo endano ko ndatta dow gure no gure nogay dow gure capanɗe jeegom e go'o kamɓe woni ko heɓi o saɗorndam illu nder leru witti uttu wittindu du ɗum du saabe jaccorede ndiyam. Mamman o woni biyeteɗo Mamman Turba maire mo Dogon Kiriya nani ko wi bandimi biyeteɗo Aziz ɗan Yuma do maccu.
Le paradoxe c'est que la saison s'est installée au nord.
Hikka ndungu ngu endan fuɗɗirena har soɓɓirde ton ton arti aawi caggal mum noon ko commune o fuu aawi. Wakkati gafeeje ɗen ummino nde min miileki jaati hono hitaande hikka min keɓan ñamir ɓurde wakkatiji fuu. Sei to ɓoyoto seɗɗa fa warde har lewru août hokkere ye waɗoy ndiyan ɗan dari. Ndiyan ɗan dari ɗum tordi sanne sabu taena wakkati mum gawri ndi waɓana hokkere. Kam woni wakkati gawri fuɗɗirimude nokkuji goɗɗo kono fuɗɗi fiide ƴombe. Gure ko watto noga e tati kam won ko ɗum ƴeewno arande nde to ɗum tukki ɗum juuta. Min mbimi ɗin andi si ɗum darkeno law kay ɗum heɓanno safare nokkuji goɗɗe ɗum daraki ne hokkere nde jogi yaade fa gure goɗɗe waɗi ɓeyde e gure noga e tati ɗe enda.
Gollirde Sahel biyo sigilake kenga nder yam gobirawa le komini mo mayayi nyalande kollol barke ko heɓa ndungu maɓɓe hitande hikka ngu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ano woɗɗi noonni. Ɗum ɗo ni faware joni mbi'en gollirde Sahel biyo nde no tawa ɗum woni e mballaga ano remoɓe noonni dow filla mbiyen awa tirdi e yaadu muɗum yeeso. Ɗum ɗo ni wakkati ni mbiyeteɗo ɗenda Rabo Isiaka hoorejo hano nde gollirde Sahel biyo yewtidano nani ko wi bandimin Issoufou Chaibou do nde ñalande ba.
L'organisation de la journée porte ouverte.
Ko hawrine kollol gol waɗana woni neɗɗo fuu mo junngo mum tawa nder filla deme. Misali ardiiɓe sarusuuji gomnati laamiiɓe e jowuroɓe balliroɓe leydi e demoɓe gara gi'a barke keɓaɗo nder gese cuɓaɗe ɗe dema. Ɓe gi'a du iri are deme ɗe min golliri faa barke ɗe fuu keɓa. Ndungu hikka guu ni yettore Allah ñamri heɓake sanne. Ngam toɓo hikka guu waɗiri no himɓe giɗiri. Ko wooɗe e ko bonna gese fuu gi'aka ɗum fuu. Bani ko gilƴi e buubi bangi no seɗɗa ɗum fuu haɗay ndungu guu wuɗude.
Allo mais nous pouvons dire que la production est satisfaisante.
Aljumare wittinde de woni ko pelle sukaɓe ɓe ɓurayi duuɓi sappo e jeɗɗi kuppu muɗum ko leyɗe duniyaaru waɗi to enda nder leydi ende. Ɗum ko saabi fedde ni sukaɓe meɗen ɓe jottaki ɓe ɓurayi duuɓi sappo e jeɗɗi ko mbiten ɗo enda mena kade ɓe Niger ɓe jeyi ɓe keɓo jalorgal go'aɓere to enda asawe bittiɗo wakkati ɓe njano ɓe piidon e ɓe sukaɓe Kore di Nor bo gotel e ɓolum. Ɗum doni mbi'en jango ɓe leydi Niger no njaham piido eɓe leydi Espagnol ɗum ɗo alkamisa sappo aljumare sappo e tati lewru Octobre garoɓe njaaɓe piido eɓe Brésil. Soumaïl Souleymane Mohamed Horejo hokkoɓe habaru latiɓe tawaɓe nder filla fijoji pirtol ɓalli ɓe Niger. Soumana Ahmad yewtiti dow majjum nani taykaki ko waɗi dow filla njama ko ɓiɓɓe leydi Niger ɓe mena.
La victoire était largement méritée.
Jalgal ngal endan e ngal domano sanne kaɓe en be pii keddi bawde mabbe fuɓe ngadi de ƴewama le hisabu du konda ni kaadi piide lobbe de enda fu har sukaɓe men be heediri se hisama hara hebugol balurde endan hedde battagol faabe fananna en enda anka lato lobbongol fu sukaɓe men be endan ngadi sana ko tay jaati sigil on enda huubre no wodiri min milande be ngalana ko burdun do nanu tay jalgal burin enda teddude nanno hono Brésil e Espagne leyɗi noon latiɗe mawɗe sanne har fillato bal e duniyaaru ɓe ko ta noon waɗi dadu ɓeɓen ɓeeɗu konnan gaɗan keddi bawɗe muɗum ɓe gaɗan keddi bawɗe maɓɓe saabu ɓe kollan wawde maɓɓe no foti caggal majjum du e mbawi haɓade saabu woɓɓen ɗon wawɓe sanne sanne caggal diidi tati ko heɓa har kore ɗum enda no wawi latade kaɓoɗen fa keɓo en nokku tataɓo lobbo
mon meilleur troisiéme.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nanni yewtere meɗen pindinol hande haltanane caggal duuɓi ni wari joni ko leydi meɗen Niger no heɓa toɓele ndiyam latiɓe ɗuuɗi sanne fa ɗum woni ɗum wadda ɗo enda ano mayo leydi meɗen Niger no heewa bako duɗum iɗum wadda bonondaji sanne ɗe ndiyele toɓele no woodi laabi koƴƴeteɗi ko attawe ɗi woni nimɓe nawtorake e ndiyele ɗe ko lati no durwida e rafike ƴora ñamdu le leydi meɗen Niger dey laabi ɗi e hocce ko ɗum ɗe ndiyele keɓe nafore bandimin Balkisa Hamidu yehi yewtidoy e hoorejo fedde plateforme paysan mbiyeteɗo Zibo Bagna kawjiɗo demal e duroɓe nani ko haalido majjo.
Lalle hande ndiyam no wara no toɓa ko heewi sanne say gara ta ndiyam ɗanɗan yawta en keɓata funa fakka majjam ɗum woni no waɗa ɗum ngam en ngala eɗen keɓa nokkuje to cureten ndiyam ɗam ko watta ndiyam ɗam de ɗam surama emi dungu yawti tawi en keɓa nafora ɗen ɗum to ɗum ɗon Niger no waɗanno ɗum nden amma joni han ɓe coƴƴorike gaɗa no hani ɓe gartira e hakkille dow majjum ndiyam ɗam de ɗam hawrama no yawi tawi ɗum waɗa demal ceeɗu no yawi tawi ɗum waɗa ɗum waɗa huɗo ɗum awa huɗo dow majjum no yawi tawi ɗum watta liƴƴi nder majjum ɗum fu golle noon latiɗi tawi ɗum warti hakkille dow majje no nafa yimɓe no hani to tawi yimɓe gaɗi ɗum gaɗa majjum no woodi minen har plateforme ɗo min golliɗi e INRAN e ICRISAT e agrimet ɓe kokkimin awdiri bayeri latini bayeri ɗi ndedi gollama ini hettede ɗiɗi nder ceeɗu to bayeri ɗin no anda hannde na walla kesa garka giteka jabet bayeri ɗin no nafa yimɓe dow majjum on mbeɗen ɗo no balla bisaji e har ñamande muɗum min keɓi ñebbe ɓe min gonimi en gattetde leydi beleyara ñebbe kecce no keɓe ɗe bayli taɗɗi ɗo kaden da no woodi machine ko hawrino gon komin godi ko yite fena ko yarani ɓe ko watta ñebbe ɗe nde ɗe keɓama ɓe gaɓaɓa ɓe gaɗa ɗum condi ɗum ɗo fu nafakkaji noon laatiɗi seni laamu watti junngo mum seɗɗa kan say gara tawa ɗum waɗi nafakka mawɗo min godi golle komin godi min gadde leydi tawa e cosfe ɗon en hannde de mi a yehi toon beeli mawɗi no ɗon laatiɗi yimɓe no ɗon golle dow muɗum no gaɗa ñamandeji no gaɗa huɗo no gaɗa filla golle liƴƴi ɗo kay burkinaji on kam wonno wadda ñamande hewne ɗo gan ɗume gan kamɓe kay golle ɗen en iɗe tokka iɗe gaddane ballaka enen ɗo ɗo en deni ɗum fuɗɗi tawi ɗum woppa ɗum naata goɗɗum no hani tawe golle puɗaɗe enen tawi ɗe tokkama laamu wadde ballaka mum hawrineji ɗo kaɓɓa anina ko watta tawe to ɗum suƴƴoro gaɗa.
ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili e jettan Alassan Mohamed Kusi cigiliɗo kibaruji ɗi e fulfulde a Hassan Tawey kan wonti guiɗo masinaji joni wala fo ko mbawmi sanami yoppida on e biyeteɗo ɗen da Mamman Ada kibaruji ɗen ngal hawsakore.